abangaziyo bathi usigadi lasenyama safele emazweni ngundaba zabantu zakhulumisa amakhuluma kwahlula iphoyisa ngumaxoxa impela kwelakithi embona.
Nigga, no shit, you walk. I said, this is a bad. I said, this is a bad. I said, this is a bad.